Kizo vienji kizebi ya waguli wana kilize sito mbuinga atekeza government wele malirivu kuteka sente mbuia na okuno nyeleza okusobola okukyusa ebyenfuna ebyeggwanga ebyomumaaso ingera ategeezezza nga waliwo n'enteekateeka y'okulaba ng'ebbeeyi y'amayengo ga intaneti esalikako naddala eri abavubuka basobole okugakozesa okutondawo ebirowoozo ebyobuyiiya abadde mu kugulawo olukungaana lwa buli mwaka olw'omwoleso gw'obuyiiya eri abayizi abazi yunivasities olw'omulundi ogw'ekkumi n'omukaaga oluyindidde wali ku Gulu University mu kibuga ky'eggulo.
There was exhibition over Olukunga and Agagadi universities of Sinkanite, Nibaturaka, Chivazude, Chivanon Yezako, Chivako, Kwebaza, first of all, National Council for Higher Education, Romuli Momulonji, which called it Nokteka Tekapona. Priorities is the government. So, Kulava and Uganda, Kula Kulana, Kosesa, Okubuyi, creativity, innovation, era government malili kukulaba ntiteka musente. Tujia kubaya amba tukosa budget ya Uganda. Tujia kukubaya amba tukosa amateka.
Yeah, Minister.